mukwano wandaganze okuba bwenti teyangana
ne baba mumpi muleke ne baba mbule mayoyo mulire muwe kitibwa tomunyomanga
Mama